mighty confusion. Si bebe puse ki mighty confusion. Ngiyakhohlisana nezizwe liyalahamba liyobuya. Akho lizwe lahamba. Inini ningahlangene. Hlanganani izwe lobuyiswa ukuhlangana. Inini nahlakazeke ningezwani bakithi. Mhlazane nahlangane niyobona izwe lizange liye ndawo. Won't go to the bar, won't go to the mina.